waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Febraayona ay tahay 5 sanadka 2025. halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiogaannu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamaca. wararka maantana waxaa ugu waaweyn donald trump oo sheegay in maraykanku la wareegayo marinka kaza, shacabka halkaas deganna dibudejin laga siin doono dalal bariga dhexe ku yaala oo ay ka mid yihiin urdun iyo dalka masar. dowladda victoriana waxa ay adkaynaysaa shuruucda hadallada nacaybka ama waxa hate speechka loo yaqaano ee gobolkan victoria. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanku la wareegi doono gacanka kaza, kadibna halkaas dhisi doono kadib markii laga tarxiilo dadka falastiiniinta ee halkaasi degan dhulkooda. tan ayaa imanaysa kadib wadahadal uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo ku sugan aqalka cad ee dalka maraykanka ee magaalada washington. mer trump ayaa suxufiyiinta ama wariyaasha waxa uu sheegay in maraykanku dhammaan qashinka uu nadiifin doono oo ula jeedo guryaha ku burburay dagaaladii, kadibna si khasaba dadka falastiiniinta halkaasi looga rari doono. benjamin netanyahu ayaa dhankiisa sheegay in israa'iil, waa sida hadalka uu u dhigay, ay dhammaystiri doonto shaqada ay ka hayso gacanka kaza, isagoo intaas ku daray in donald trump uu yahay saaxiibkii ugu weynaa ee israa'iil abid ay ku yeelato aqalka cad ee maraykanka. donald trump ayaa sheegay in falastiiniyiinta halkaasi laga rari doono oo aag ama dhul cusub la geyn doono si israa'iil iyo maraykanku ay halkaasi guryo iyo dhismayaal uga sameeyaan waa kaze.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it.
maraykanka ayaa la wareegaya, ayuu yiri, gacanka kaza, shaqo ayaana halkaas ka qabanaynaa, annaga yeelanaynaa, ayuu yiri, waxaana mas-uuliyaddeeda qaadaynaa inaannu gebi ahaanba ka nadiifino bambooyinka iyo qaraxyada khatarta ee aan weli qarxin iyo hubka halkaasi yaala. dhulka ayaan dhigaynaa, ayuu yiri, gebi ahaanba dhismayaasha burburay ee halkaasi ku yaala, kadibna horumar dhaqaale ayaanu ka abuuraynaa kaasoo shaqooyin siin doona, ayuu yiri, tira dada oo aad u fara badan iyo weliba guryo. mar la weydiiyey cidda degaysa halkaasi haddii falastiiniinta laga tarxiilo markii maraykanku uu halkaasi dhisay, waxa uu sheegay in cid walba adduunka ay markaasi degi karto. ololaha doorashada ayaa ka bilowday gobolka west australia, halkaas oo doorashada laga qaban doono waa doorashada gobolkaasi bisha maars 8-deeda. xisbiga muxaafidka ayaa lagu wadaa inuu markaasi kuraas kala soo noqdo xisbiga leyborka, gaar ahaan xaafadaha ay degan yihiin dadka tujaarada ahi. laakiin dadka falanqeeya doorashooyinka intooda badan ayaa sheegaya inaysan u badnayn in premierka gobolkaasi Richard Cook hadda laga joojiyo inuu xisbigiisa mar saddexaad ku hoogo xafiiska ama ku hogaamiyo guul, taasoo noqonaysa muddo xiliyadkii saddexaad ee uu xilkaas isaga iyo xisbigiisu qabtaan haddii ay ku guuleystaan doorashada. dowladda victoria ayaa adkaynaysaa shuruucda hadallada nacaybka ee gobolka ama waxa hate speechka loo yaqaano. hindise sharciyadkan ayaa waxaa soo dhaweeyey dadka u ololeeya dadka naafada iyo bulshooyinka dadka isku jinsiga ee isguursada. kooxahan ayay dowladdu sheegtay inay yihiin kuwa sharciga cusub lagu difaacayo, laakiin mucaaradka iyo kooxaha diimaha qaarkood ayaa sheegay in qaybo ka mid a sharcigan oo loola jeedo in lagu difaaco xuquuqal qowlka ay khatar u yihiin inay wiiqaan difaacyada dadka looga difaacayo in la sumcad dilo. premierada gobolka victoria jacinda allan ayaa iyadu sheegtay inay ku faraxsan tahay hindisa sharciyeedkan lasoo bandhigayo.
was one of my proudest days as premier to stand here in the parliament.
waxay ahayd bay tiri maalintaydii ugu farxadda badneed intaan premierka ahaa halkan aanu baarlamaanka la jooga ama la taaganayo tiri kooxaddii mood iyo kuwo dhaqamo kala duwan anigoo baarlamaanka hor keenay hindise si cad u sheegaya in nacaybku uu yahay dembi ciddaa doontaba caabud ciddaa doontaba jeclow ayay tiri sharcigan waa mid ku difaacaya ku taageeraya booliskana siinaya awood dheeraada ayay tiri premierada gobolka victoria jacinta allan maxkamadeynta kabtankii kooxda kubadda cagta haweenka ee dalkan australia ee matilda loo yaqaano sam kerr ayaa ka socota maxkamad ku taala dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london gabandhan ayaa loo haystaa inay aflagaado cunsuriyada kula kacday askari booliisa xeerbeegtada ayaa dhageystay miss kerr oo ka shalaysan wixii dhacay qiratayna inay cabsanayd habeenkaas sidoo kalena ay aad u cabsanaysay habeenkaasi maxkamadda ayaa dhageysatay cod laga duubay wareysi laga qaaday miskeer habeenkii lasoo xiray ee 30 Janaayo 2023 codka ayay ku leedahay waa raaligelin lahaa askariga booliska sababtoo ah waan garowsanahay inuu shaqadiisa uun qabsanayo gabadhan cayaartoyda ayaa sidoo kale sheegtay inay dareemaysay inaan cidna dhageysanayn ama maqlayn hadalkeeda iyadoo ka cabanaysa in iyada iyo saaxiibteed uu nin tagsiilaah u qafaashay oo uu diiday inuu gurigooda geeyo
So I was very emotional and very I didn't feel heard and I didn't feel protected in the police station.
Markaas dareenkaygu aad ayuu u kacsanaabay tiri mana dareemayn in lay maqlayo ama lay dhageysanayo ma dareemayn in booliisku uu difaacayo markaan police stationka joogay ayay tiri waxaana fiicnaan lahayd inaan subaxa inaan iska baxo oo subaxii markaas hawshayda ama wixii cabasha aan gudbiyo ay ula jeedo dabcan markii ay dareenkeedu dego oo khamrigu ka baxo booliska dalka Sweden ayaa sheegay in aysan ogeyn sababta ka dambeysay dilal toogasha oo ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof halkaas oo ka dhacday meel wax lagu barto dalkaasi Sweden ku taala laakiin taliyaha booliska dalkaasi Roberto E. Forrester ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inay ogaadeen qofka toogashadaas ka dambeeya ama ninka dabileyd ahaa sidoo kalena uu ka mid ahaa dadka adhintay oo laftiisu goobta uu ku geeriyooday dhacdadan ayaa ka dhacday xarun dadka waaweyn wax lagu baro ku taala magaalada Örebro oo 200 kilomitir dhanka galbeed ka jirta caasimada Stockholm
Det vi gör just nu är flera delar. Dels handlar det om att
He's not known to the police from before and has no connections to any gang.
Ninka dableyda ma ahayn ayuu yiri qof ama nin booliisku hore u yaqaanay wax xiriirana lama lahayn kooxaha dambiilayaasha ama gangska waxa la yiraahdo marka inta aanu macluumaad hadda hayna waxaanu aaminsanahay ayuu yiri inuu keligiis hawshan ama falkan ku ahaa waxaanse rabaa inaan hoosta ka xariiqo ayuu yiri in xaaladu ay isbedeli karto oo macluumaad cusub aanu heli karno laakiin hadda macluumaadka hayno cid kale kuma lagu lahayn ayuu yiri ra-iisul wasaaraha dalkaasi waa Sweden Ulf Kristensen ayaa shir jaraa'id waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa dil ama toogasho wadareedkii ugu xumaa oo dalkaasi taariikhda ka dhacda waxa uu sheegay inay jiraan su'aalo badan oo aan jawaab loo hayn laakiin waxa uu ku booriyay dhammaan shacabka reer Sweden inaysan markaasi warar been ah dhageysan oo aysan markaasi abuurin sababta ka dambeysay inta markaasi baaritaanka lagu wada ayuu yiri dhacdadan oo hadalada huuhaada aysan dhag u dhigin Walid waxaanu ku jirnaa wararka dibadda China ayaa iyaduna ku dhawaaqday inay markaasi canshuuro saarayso badeecadaha dalka Mareykanka uga yimaada taasoo ay uga aargudanayso 10% canshuurahaas oo uu madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay in la saari doono badeecadaha Mareykanka ka soo gala dalka China. Saraakiisha ayaa ku dhawaaqday in markaasi la baari doono arintaasi lana soo bandhigi doono badeecooyinka canshuurahaasi la saarayo. Beijing ayaa hore u sheegtay inay iyadu isku dayso ama ay doonayso inay cabasho rasmi ah u gudbiso ururka ama hay'adda ganacsiga adduunka ee WTO la yiraahdo iyadoo ka cabanaysa canshuurahaasi Mareykanku uu ku soo rogayo badeecadaha China iyadoo China uu sheegay inay taasi xadgudub ku tahay shuruucda u dhigan ganacsiga adduunka safiirka China u jooga dalka Mareykanka ama ahaan dhahay qaramada midoobay safiirka China u jooga qaramada midoobay Fu Kong ayaa sheegay in tallaabada uu qaaday Donald Trump ay markaasi laftigooda dhibaato waa Mareykanka ku noqonayso.
We may be forced to take countermeasures. And let me also emphasize that there is no winner.
Waxa dhici karta inaanu qaadno ama nalagu qasbaayo yiri inaanu qaadno tallaabooyin aanu uga jawaabayno, laakiin waxaan rabaa buu yiri inaanu hoosta ka xariiqo in cidna aysan ku guuleysanayn dagaal ganacsi. Waxaana rajaynaynaa in Maraykanku arrintan hoos u fiiriyo dhibaatadan oo xal labada dalba faa'iido u leh markaasi la gaarayo, yiri safiirkaasi China u jooga qaramada midoobay. Saadaasha hawada magaalada Melbourne berito khamiisa waa daruuro marka dambe qaadaya iyo 30 degree. Magaalada Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 29 degree. Halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifaya 63 centi oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.